Ni Kalosen. TZ. TZ. Kalosen. TZ. Kalosen. Na kumbuka enzi hizo kati bado mdogo, kipindi hicho tunaishi home na baba mdogo. Kusuma dem nilikuwa sitaki kusikia, na hata wa shule niliwashta kupindukia. Nilikuwa mtoto smarti, tabia super safi, classy, classy, mikasi, sitaki enza chale chapli. Unenda wap makuapi, za klolo queen, sitaki dem ashe wala klalo queen. Lakin McQueen queen sikuweza kwa seduce, yoyote nilempenda kani siri ya nafsi. Binafsi, Kalosen hata sikuwa na gatsi, kazushe ni mwapanda kumbe tu ni fixi. Wakona blow, nikona blow, nikona nianze fatili ya mamodo. Vipoda bo, mizigo sikuifagili ya mimi na wembamba. Sikupenda misambwanda, mimshamba, mifamba, kipofu wa mabamba. Ta nimekuwa, nimejua utoto ndolo nisumbua, na sasa natambua mwanamke sifa yake mkia. Na kuambia na chojua mwanamke wala so tabia, mwanamke ni mkia, lafu tabia inafatia mkia. Mama, 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 mkia. Baby, shake what your mama gave you. Nasema shake what your mama gave you now. Shake what your mama gave you. Mpaka wawe tempted to touch, tempted to touch. Shake what your mama gave you. Nasema shake what your mama gave you now. Shake what your mama gave you. Mpaka wawe tempted to touch, tempted to touch. Yo, sungura, mkia ng'ombe au farasi, wa mbo wa polisi, mkia wa mbuzi au wa pusi, mkia bwana fisi na mingine kwenye listi, yote ni mikia tu mirefu au vipisi. Sasa utingishe, utupe sima seke seke, hata kama mkia mfupi utingishe, kieleweke mama utingishe. Wasio wona chana nao, tofauti ni sumaku na utufuta sina wao. Haijarishi lengthi, hatuitaji kwa na lenzi, ndio maana nauzimika mkia nani pia ni wengi. Zungusha ringi, kete neza kula kingi, yoyote teni pinga ubongo watu udongo mwingi. Kia baby, shake what your mama gave you. Nasema shake what your mama gave you now. Shake what your mama gave you. Mpaka wawe tempted to touch, tempted to touch.